Turn it on.
Sichuno wino wino kuduni chokelani kwa kutima lo modeo batuni majanki wobimba mezongani masonkela mwana geto pizza na zibila kumayo bakuru watu wetilanga napo wose ni wa mario gemu lotandiza kwenzeli pepo party clapping shemu funika mbana ni pula eriza wana beba mita ni maifanti babate esa pola ngani kampomba ni mainta tina jaila life ya mabolo elo tikonda na tima enda olo olo Pano peni kama dine faza Mana nivarika mala ya mbuzi Nisunga mwana wachipono Chinange na munjima last tena Wanda ni mabuwa lokala hai mga kaiche Good life ni maikumbwa kutulo Wachoka kujowa mukate wasia na mutulo Pate bolo siku chini gona gona Ni matulo kushapaneka ni kama zona Mahan tumao pia remesa Peigwe la zuba no kuira poka ngwe ni mambela tiani kuchapesa So sunga ni bleme kachaya lobari Kwa sue ni choka wa mali ona che lobadi
So kiasi kisi waifeti na kula na povati No na watu bululu, no watu tiangiza no wako no anti Pari penzo kupa bacha losa na siye poe ni property Certificate za pano ni determination ni player na focus Siku kula tinakura no daddy No mami
I'm the son of Faso Mupondo Simba. Wadila la sana pa concrete novo vimba. No coco melon ni fueba na pomo dimba. Ni pesha na ningatambe tunzunza. Dai fechicha mpika mumbusa. Ause fechitilia ni no mupusa. Kupisha mwini na pita ukufa. Teri ya shibano is on the big head. It's a king's speech. Abana besu, ebaka bama big fish. Ufya lukosha, ufya ngona mystery. Ameketo kwe mpaka 6 feet Nga simpa mbuza mudungu nga nalife street kid Mwana majaja wino tesemu kwa ta discipline Apa my wife is looking like a vixen Nilipaka mapa asima ifuru lipstick Nina kula na shkuru Nina sula bash blue Fuck around my school Tina doja ka school Never forgetting every failure was a lesson We're underground if you record Mwebe na muma pusa Tati wako wana pension Adi fiada na kumbi Adi kura na mansion
No daddy No mami
No daddy
Tika putika oti tangiza no blacky Daddy No daddy Mami
No mami
Aunty
Tika
putika oti tangiza no blacky
Solche Entertainment.